Ɗoyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen e fulfulde, miɗen alkamisare nogay jeenayi lewru mai hitan 2025. Sakiraaɓe to gonɗum heɗaade heejoji amen ɗiɗi lenndi e manngal muɗum beete hannde fuu min calmini am sanne. Hitaande fuu so imuuji bakki kañi e deefu ka ɓadi ke cuuɗi ɗi kolleji ɗi ngala e jeyal laamu o ana danndina sukaaɓe mumen ɓe ɓe jannginta fewɗi e majjum. Laato yimɓe gomɓe toon ɓe kañum en do ana wondi woytaade toon fewre taƴugol courant ngallure nde. Zulhijja goto ele lebbi tedduɗi sanne to Allahu subhanahu wa ta'ala o e alislamako o hoore fuɗɗi alkamisare beete hannde le leydi alkamisare hannde le leydi amen ndi lewi akadimi en annde balɗe sappo arandireji ndiɗo lewru ndi ndiɗo lewru ana teddi sanne. Sakiraaɓe ɗon sami kabaruji ɗi min jogani on beete hannde bisimillamaɗon ɓe heɗade ɗum. Cuuɗi ɗi kuliji ɗi ngala e jeyal laamu o hitaani fuu so examen hono deef kañ e bakki ka ɓadi ke fuu ana landinana sukaaɓe mumen ɓe ɓe jannginta imuuji ɗi ɓe noddirta examen blanc. Fay so ɓe ngaɗa ɗum faa ɓe keɓa landinde ɓeeɗo sukaaɓe janngooɓe fewde e ɗiɗo imuuji, hoɗum saabi ɗi ngattaakele cuuɗi ɗi kuliji gonɗi e ɗi ngala e gonɗi e jeyal laamu o. Yimɓe heewɓe kañum en ka ana lando ana lando hoore mumen saabi majjum. Donc anndanɓe kabaruji ɓiliɗi e jannde kañum en ka ana yiɗi ɗiɗo imuuji kañum ka waɗele cuuɗi janngirɗi fuu gonɗi e leydi amen. Sakki fa keɓen kam fa keɓen famtare keɗɗen ko Mahamad Baba Kunta heɓani en dow majjunɗo fetan Ousmane Yalibule Mawdou Sama Sigo.
Alhassane Keita yo joom suudu lekkol ndu wala e wi laamu gonɗo ɗo Bamako ɗo e wi makko ɗi imogoji hinodirteɗi examen blanc gaɗan fa janngoɓe ɓe mbota no examen ngaji ɗi gaɗirete ɗum ko wawi nafude ɗumɓen.
Chaque année nous organisons
hitande fuf min landinan imu bac blanc yalla sukaɓe landinano imu muɗo nden hakkillaji mabɓe joɗoto dongal muɗum dotto sababu ɗum ɓeɗo sukaɓe gaɗa boppiji ɗi mbawata ƴewtade fodde ñande imuji ɗi.
Voilà fof ko wawi hadde fa cuuɗi l'école gondi e wi laamu du gaɗa hono ɗi examen ngaji blanc. Ɗum woni ko holti wiide Seydou Loi e wi o andinɗo kabaru jande eɗen fawi dow noɗon hani waɗirede e anni laamu o.
Jangnirde nde wawi jaati landinde hono ɗiɗo imuji, so ni ɗi gaɗirama no fewi ɗum lotto sababu sukaɓe ɓeydoro faamu ƴewto kala ko janggina nden noon nafa muɗum no wodan jaati ɓeɗo sukaɓe kinniɓe ko war muɗum ɓe.
O andinɗo kabaru jande ana darta gollidal waɗa yalla ɗum ana waɗe ko wawi nafude.
Ɗiɗo kabaruji fuu oɗo mbawi heɓude ɗum do beme ande kesseɗe ɗo hello amen Facebook nalu compte X. Le cercle blanc heɓugol toob kuram wona ko darana no woɗiri honono non hollitiri wiide yimɓe ɗe gomɓe toonɓe no ngallure nde kuram leringaji sappo e jeegom tam heɓata ɗum ñalawma fuu ɗowon ɓande 19h jamma yaade 11h beete. Taƴugol kurangol ka kutteji muɗum ana wondi mater toom sanne do golloɓe yogaɓe hono tailleur en fa yetto cuuɗoɓe kañum ko nandi muɗum. Ɓe kolliti wiide wom dabareji ɗi ɓe pi fewde e majjum fa keɓen famtara keƴƴa ko neɗaɗo amen yaade le on ɗo nokku ɗowon laali tangara heɓanien dow majjum ɗo fetango Oumar Wagallo e sita sidi
joɗilli hakkille makko Bakary Djibé woyltino golleji muɗum ɗin gori kono ayiri banggal ñongo saabi dow wi o wala ponnongaji.
Wakki sappo e goho jamɗe courant on taƴan nenne muɗum mi golliran masiŋaji koyɗe mbeɗa wawi wadde ñooli simple ɓeyɗi masiŋaji hono tuppuno kadule nanal muɗum mi doma fa watta sappo e jeena jamɗe so courant wari so fuɗɗo golle muɗum so ari fa courant wari o watti mi jokkina golle.
Assetou Sangaré yo cotto galasi le oɗo nokku ponnongaji dow o nawtirto o wattu jono mo sotta glace makko no fewiri
to menenga bla courant on ana ñak amen sanne saabu heɓataki fini fo ɗo saabi so glace on heɓataki kasin sanne mi fi dabiri goɗɗo ɗo won joɗɗingo panuŋaji ɗo ana samdin kan hannde sanne.
On wondi e suudude Zoumana Sanogo haalino wondi e gollirde golle muɗum do taƴugol courantaji ɗi.
Watti fof so courant taƴi golleji amen fof darton mi heɓan courant fa watti sappo jeene jamɗe yaade sappo goho jamɗe beete gako ɓuuri hewde fuu ñolama men ɓuuri gollude mi soodi groupe goto miɗa gollira ɗum ana tiiɗigue ga yo tawede fof meɗa yoɓa facture courant mi soodan gasoil kasin.
Ɓeɗo rewɓele kañum worɓele fuu mbiyan kaja heɓude courant o ñinde fuu ɗo blaɗo
jaagu baali coggu muɗum kañum ka ɓeydi ke sanne le nokku noddirta nguuma ana le cercle duwanza le saha leydi amen ndi. Yimɓele golloɓe on ɗo golle ɗon julaɓe kañum en ka holliti wiide ɗum yo saabe rafi ndenago o no fa keɓen famtare keɗɗe ko keƴƴaɗo amen gondole on ɗo nokku ɗon Ibrahima Mayiga heɓanen dow majjon ɗo fettango Ousmane Yalibule sita siɗi ɓe.
meden tawa le galbal nguma imbe yogabe kolti wi de tay faade balu fa ma waawi sodde ana tiidi burema ko ne yo cotto bale yurdo kuchala warde wadde jaagum mudon do nguma do
nawunana sugula kamisa ko
dare mi wari galbal sabe sodde bale gambe taaji ne tiidi sanne soni bal heba ka on nuku du ana holli jaati wana fudo bal heba te kasin mi de wo sodde ko yaada bale nogay ka hitani ka bal sapotan waami sodde hitane fu transport nabde di dabaji ana ngabba sanne hakkune bam ko kuchala
e wi maro be dabaji urube gelle badide onuku ana tidi fa bali kebe hika no himbe kasindiniri woni hakilo hamma allah ganu soda sota dabaji e wi mako hitande hikande bali di to yota ton jati woni ko tidi
baldi ko be kalda ga ko an tidi sera de be biya chapan tati noga e jetti noga e jet min kuli sodo de ga ko soto de ton ko miden andi ko woni ton ko montiri hikkat mobilaji tinni gollo dum minen du wari terde ami
tid allah e nabgol nyamduji bali du dun ane sababuji fa bali sera kebetede le nokuje de kanyi en dutida le o wattu badale julde be yoga fa kebatino naban bali mu ben tiagal leydi mendi abdullahi tandina yo maro dabaji gondo nguma
ye deyne ye
koyda mimi luke camion goto ku bori milingaaji tidi midi mili nabde bal dan mi ciotte cote d'ivoire bidje den du ana tidi sanne soni wala me jeewa hon mo ciottata di so heba seeda hen
abije mare
e min landi be fu koliti wide nguma ana heewi bali ka edi tidi duwan ko ibrahim may gebe ni studio tamane iwde nguma
andan be kabaruji bilide jina alsama ko o holiti wede lewru saw lewru sappo e dido ba hijra don zul hijja yo goto e lebi nay tedud sanatu allah subhanahu wa ta'ala be koliti wede lebi balde sappo arandireji dudo lewru ka darne mudum ana mawni sanne le hitande hore du fufa keben famtaran dido golleji fu wordi anni ko muhammad boyni almami musmiside hamma bangul lam tombokto holiti em fewde e dudo lewru do feytango sita sidibi
Ces 10 jours sont le meilleur parce que il y a
des balles sapo an jogi nafa sanne les des balles sapo du balle tati mawde antone dedu buri darja hone misali nyene nyalan hijji kay nyalan arafa fatal nyalan julle des balles tati ana mawne sanne les des balles sapo du aslam an yamira wada golleji lobbi les des balles sapo hone misali hora balde jene maso wawe dum fu nyalan jene berene tinno hora dum du won ko horta arafa itta sadagaaji wada du'a uuji mawdi les balles sapo di ana moji sanne Allah hokki en wawde wadde dum newne moddireji e dawla e kawre Allah waddu jam li adna fatar kasine leedi malne mangal mudu fu
toute la umma islamique a travers le monde principalement les maliens
yimbele be golleji mu em nawri bangal himme yurmere kanyum en ka jande wadana ma fewde e majjum fawde e mabbe talataare noga e jiddi lewru me hitane 2025 fana majjum yo humpintinde be bangal hono be kan wadde yalla be keba daranaade chadele hono dena ko fayeto wayta gol wakkati o bilade nedda ko hore ndedo jande ka fedde ne noddirta ONG Adram Malikane afad landini dum wadana ma fewde be gadana ma dum do yalla imadaraji mabbe di kana heba wadede no ya bi fa be darono ko yimbe be hasindine mudum bangal himme yurmere le leedi amendi fayeto leedi Burkina Faso chadele mudum ka fu adra almain kam ittidum gob kabotoro goto gondo le gubal jogingal kabordal le saha leedi amendi kam ka hokki hore mudum fedde ne noddirta gatia du woni gubal gondungal e armi leedi amendi le nyalom hande o nokku mo noddirta tasiga ana le cercle en songo le wi kabaru kebadi urde on do nokku o do gorko wardi e malfal mudum kan e kaaki fu ko jogi o wada hokki hore mako gal do gubal gondo le on do nokku
Studio Tamani projet mo fondation Irondela do Mali do e golli dimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira Union Européenne e kanye e lede Danemark Suisse Royaume-Uni e kanye coopération espagnole
yewtira mem zoom sur nyalom hande o ana yowi edo landinangol fewde e julde idine horebe galle hewbe horebe galleji kewdi kanyu en ka wamdati di jogi le nyalom hande o yallan heba daranaade ko woni chadele bangal daranagol saddaaji le galleji mu em yallan heba wadirde ndu julde nen wodire aisata jara wonko heba ni em do majjum kede kanko sita sidibe
jon galle fo ana yelo nyennen julle ne yimbe galle mudun seyo homo fu yoyta gabdum wawa yode ciagan imadaraji mawdi sakku watti tedala mata le leedi joni ga famon tan sabe dum jomere galle ko heewi fi dabireji giddi ko yaawi misal kango ne tredo bamusa goto e jon galle kango fi dabire giddi ko boyi hono do hebirta layar makko giddi julle battakin ko yaata lebbi didi o heebi o soodi layar makko ciagan bammi joddu makko ni wato do no lewru o kalsi o bamandu o soodre kadule baddi makko ka gendi ko ga kango ne tredo Mamoudou fe huuno o lalnay o wana bud goto do ko moobi ene ga julle heddi balde dammaaje tan kikide fuso natle galle cugole makko ko doggan hawre makko a babba hoto bal ko kirsten nyen julle woni waye amen noddertedo papi kanyum babba mudu sol nyawdir mool nani weti mudu so warti kasin kikide di lamde tan jokkina gendi gondo lamdi mo hudun dawrda julle battigen o jaabi o fe batte min dawre tafon sammi wala kalsi mi de wonde tewde fa handen diedrabe jomrabe galle antun tan watti julle yo watti seyo nga wala wattu metten du sabi so ana tewtra homo fu tinno fi adabiriji yewde musakaaji julle modun giddi watti battakin sanne
sakrabe on pami don kaddate kabaruji amen di bet hande hono no andirdon ni dido kabaruji fu on bay holitide em ko woni hakkile modon bangal no di ngondi yardede odo numero on gadam chapan jeddi e jeegom chapan jeena e jetti chapan joyi jeegom chapan joyi jeegom min gadan ko min bay fu e le bawde amen yallam keba hunchande hore ko woni chadele modon soni on noddi odo numero odo journal kay magazine garo jiktar jom odo fu ando on bay hittade dum gollirgal amen gal min noddirta ko no fu ne on gadan 37321 mere mere no ga fandi ka fu kina taw do bunno e credit le telephone mo don fay so fi mbudu tacca ikede hono no andir don fanje fi nokto e seda yotere amene wala jokitaade wassalam yotere amen magazine santé nyalom hande o ana yowi e do buppi matitede wakati so docteur M ana tewto andude hodo woni e nyawdo nadu wakati do ana way tawede do be tannan koyde sanni bangal chafaji kande hokkede on do joomu nyawdo o yellan heba sawrde nyawmudo holtama wiide kuteje mudum ana way momde sanni do joomu so ni joom hokkama safare ko tawi wana dum nyaw o woni e mudum nadu so tawi nyawmudo hor anda ka ele wakati fa keben famtaara do golleji fu wordi anni ko Ousmane Niali Bouli tewti andande tewti andude hodum sabi dum wonko hebani em do majjum kede mo kanko Umar Waygalo e nyalleje
wi docteur en darde nyaw gon en da wana ko yafi jomun ana way wofude wattu yoga tidalla mo nyaw be yoga be bawa famude yoga be wombe do bamako do to menya yoru koltiwide wattu yoga ana ja docteur kolite nyaw gon de muben sakido taw wana on nyaw
on te fait des analyses
de bamaji jamada en biye ngada analyse ngaji en biye do be chawrima ko ter faron kan nyaw o samta sa wirfiti ki kasen be kalen kabar chafaji godde fu atanta min de water time durma dum yihi le sud docteur be biccu ko woni am ko sakiti ko tawa dum wana cukku non yudon turma wadi analyse arande docteur wi kam pali woni am dum fumi samtana ka jami to goddo kasen wi kam tifoid woni am
docteur Umar Diko yo andin do docteur ko juudi e jaleni holti wi de fati neddo wada bofi sini anandaare nyawdo an hani landade jomun fa gasa kanon holti wi de docteur ne be kana yegitinde tidal bangal kebal gondo le leydi men di o
d'abord
arande ni alando to nyawdo o tafen yawano cellal mudum wordi amti ila hore mudu fa yotto koyde mudum so woyti ko nawata dum fu de yewata analyse ngaydi hani wadde dum way latata analyse ni tan an way latade radio du dum fu an yowi do no jomu wonde ewirete non do mal do ko burodo fatta nyobbe ngala bawde
docteur Mariam Kumare o docteur Kabaru Golle CHI.G o beedi wiide di bof an ngada ko buri hewde fu yo sabe mi jaade dartude nyaw gonda e jomun ko hettinto ko way latade fa wofa wattu yoga e wi makko fa di bof chakke jomon ana hantugade do tobbe yogaje
d'abord de son civil
arandini yo famminde ciowrobe no golleji mabbe din gorgi gewe du yallano be gollirta komi addi fu halde jomun darta andal kata fen farde mudum fuddude golle non watta so jomun nafa nyawdo kanya battibe dum fuf tawele hen
et leurs proches
o docteur holti wide cini bofi ngadi do dartugol nyaw nanguda neddo jomun ana way wullitaade sariya
ya le saisine du tribunal
ana way wullitaade jati fewde suudu docteur ndu ka sina tawe jom wadi boppi mawdi arande ni kan do hay fede yo ngaddo golle o kanya suudu docteur ndu dembini ton talkuro fewde e gollobbe kanya suudu docteur ndu taggal mudum arwaye wiide jomun jukke demuda tan humibe kabar cellal be kany jukata jomun
c'est l'ordre professionnel qui s'en charge
be andi be kabar cellal fu dewdi wiide docteur yakou wana hunde andi ko ummata ko wana wajibi docteur o heba jabu lobbo jomun wada e bodde mudum fu yalla ana sawra nyawdo ka wawa hokkude dum tajjal wiide kana dada